alan sappo ene lewru janvier lan do junno balde meden moina battane meden Ousmane Niali Bouli lan do
itto
hakke tonya e do tonyo be
den gite
no leedi ndi wori nyalomande wattu or jogini da en ton
bawdo mi jottima an duumi lande ke jammaade kanya hettobe no fuko won do hande en kala hala influenceur en do ni wietebe influenceur en do bembal ande TikTok ko noddirte silicon handen habube rewbe ana korsini dun na sanne de hunde be ngattata faabe buddindina e chaldi mabbe saabe hedu be ngatta don en kewam famdo e seeda hello noddirte mini mag e garanna ke en hakkilaji sukabe jokolbe tiagal ko Asimi Goita colonel dame lady mer en di watti deswal mali e juude mabbe en timiniran kabaruji haro chaldi
ay wado kabaru yidi puddato do awi hono sukabe noddirte influenceur en kollobe ko muuden le bembe ande so wobbe don jabnido en sanne be noddirte influenceur en
sukabe jokolbe hewbe kay cultivide ko be kalta dun ana beedan dum en kuyan e kurasi jokabe du cultivide kanyen kay e nitan e wirtabe hebe woni influenceur enum be nafata e di landi alima yatara tewti famule inde jantore ko do feccitango sita sidibe
ko buri heede fu be yibbe noddirte influenceur do bembe ande de golleji ko be watta ana hewtuna jamar ko hewum en kutiji don ko holliti yoga e hayebe
bo ko weto re diga ni
mi yidi jati no be yimbe gollirta sabe dun e yoytina kan sanne so wadi video ngaji mabbe nanan mudum mi jalan fa wala sedan yoga e beerobe jati yo rewbe jogibe darar kan sanne sabe en hokka hakileji lobbi min men yidi mo sanne watti fosu on muma sa yewa dun an yeggitan kulleji kewdi homa hani noddirede influenceur do bema ande hudun won gollal makko sori dambeli entretero yoro junior goto e jalno wonko fa tinta endo mudun
mini minga influenceur
yimbe noddirta influenceur be ma ande de yo yimbe tan hanbe tawede ana hokka hakile lobbi tawado ana jogi tagu loggu ga hikko he mebbe hokka hakile lobbi atam yewtan to jamaare le kanko jallo jama fa handen on teetra hayoben tinno chubo yimbe noddirta influenceur bebe hani jokkude yella be heba hakile ko nafata be
ido kabaruji fanba hebe do be mede ande to do page Facebook e compte Twitter sidio tamani ay Ousmane Niali Bouli joni kay kabaru gallon ko be kaltende tamad andi pindi ko noddirta filare ko
aye do le galluji de kay suka be rewbe na mbiya ha bu rewbe ana korisini dun sanne sini worbe ndokkibe dun ana beedina be kuyande
non wori en garan halde no kabaru ko nayri bangal pindi dun won ko noddirta filare ngaji ko yalla hono dun wori cioggu mudun hono wori leledi me din di fa kebe famtar ke en sita sidibe
le wiccotto be filareji nanan mudun hayebe ko hewum en hannen hasinjina kazin e sode di filare ngaji
ne dem sanne
suka ko hewi ana nele war cioda e fleur ngayto amen do yogadu ana wara soda ko noddirte pupi ngaje nanal mudun yewtina hore mu en yoga jati war soda ga fleuriji ye jangudum ciagal mudun yimbe hewbe moybe fleur ngaji yo yahan nukkuje nukkuje so heba soda fleuriji di muyi dun ko holliti kango Mariam Sangari
nena na gran
mi war do ciode fleur ko noddirte ginta mi joddi mo le sultan kayle natum ron galda dan dun oura san kalsma ko tida natin sabe jati gidra dan ko hewi yidi o fleur san ciagal do fu fleuriji ana jogi nafa kewdo madu kulu kanyo suka jole godo cotto fleur ngaji wongo fakintanta ende mudun fleur ngaji ana hey sifaji yoga majji ana wa jati tutede le galle ana mujja arsu bani adama yoga du ana wa natade chafaji yoga majji du ana wa natade jati sabe neddo heba beemu meji tunde wi hayebe ko hewdi holliti wi fleur ngaji e nanal mudun hollitata hunde fu le finatawa mu en dongo sabi so haade mebbe wala hen
aywo Ousmane Niali Bouli cekiti jamanu wodi en nokko kala ko kalnaada fu fati yeddu ni ayey ko suka be ngattanno ko noddirta sifoni ko dum won ngattobe sifon ngaje muuden wattu joni o do golleji goddi kase be gondi e waddi dum ko noddirta silicon wattu joni roobe be na korsinu den sanne faamu ina bakiji muudu yenna
non jati do bembe ande de edun iye sanne edum mo ina nandine e chaldi bi adama joomun se watti dum e chaldi muudun butti dan hono do watti don jokkay e misalu se tay e joddirdu muudun watti ana waawi e hokkude joomun alhaali lobbo dum be ngadirta dum
kambe dum andame kabar ne akube kebe kuliti wiide joomu tinno wattano hore muudo hakkile sabi de gorko sa sele wattude le hen kalisi maada hen jaha darta ya tawa wana non dum wori dum way waddude kutteji goddi fa kebe famtare kedden sita sidibe
rewbe ko he holliti ko sami bini be yidi wattude di sifo ngaji e dendi mabbe e nanal muudun dum yawde hore mun tan wonko natto sabe ko rewbe hewbe ana watta di sifo ngaji e nanal muudun yoga du e mabbe ana wada dum yalla worbe ben ana yida dum minke mira dum wana basi worbe hewbe holliti wi di golle di rewbe wonde wadde yo majjungo hore mun tan ben yidi tan yalla wardo ben doga ciagan mebbe so arifa ma mebbe wondi attaman wala fugo jasbe ben han accude wadde di golleji bondi sabi wana hono ko mojji yoga mebbe jaati jambaaji tan wonde wadde hono fuppura heddirade no alla tagrimano lewi kanko yakuba dogoni goto andur kabar natta ko o holliti wi kulleji kedu natto sabe so rewo ben ana yidi wattude di sifo ngaji e ciagal mu en ma e dende mu en ona teutral rewo ben tinno heddiro no alla tagrudo en non jamana ko heewum en wonko natto sabe jaati be rewbe ana yidi wadde di kulleji sabe yoga e worbe ana yidi rewbe be dotim e mawn sanne yoga du haajima fu wala e debbo ga ko buri heewde rewbe wadobe dun be hilan tan worbe mebbe sabe so wad jom war anti dun ciagal dun natto sabe kuteji natta hakkune modon fane da ko modon timma sabe bane adama wala tergal ma woni ngari ma ngari e tagu tan e maral hebete famu tunde be rewbe yidbe wadde di kulleji wi huune fu ko yetele beme ande den wana huune ko mojji ko neddo haani wadde
kanko dun woni procureur gondudo e habude hono ko noddirta cyber criminalité to beme ande de to Ousmane Niali Boule o yidi e journaliste en be le sappo lewru janvier yabbi non do wattu juno o halini be kabar no sariyawol gol noddiri dum won loi sur la cyber criminalité
ay do o kabar don di sariyaji le ngal kawretal horejo journaliste reporter e mali holiti ko wembiduna do tobbe yogaji e di sariyaji do golle journaliste yako kede Boubacar Kanouté ko wi ziyadata mayga do facitango cita CTV
il faut dire qu'il y a beaucoup
mais wonde cubaji yimbe tan be tonno den sabe dinamu en sabe sari holita do sa jewli mudun jaati on hunjina journaliste en le golal men mi e miro dan walle noddirtene APS ne an hani imade daro yalla hada isaraji yoga e mudun dogenedo do jamaare sabi le golal meden journaliste en woni seria goto tan ko renta en le golleji meden homa fu hono ko yeddi seria kana waj jukkede seria bama yitani 2000 politi journaliste hana tognede le golal mudun ga o seria goto hannen wungu nati sabe so journaliste fu ana jukkedu
ay ko noddirte no portrait ko en garan halde kabar o do suko jokolle mo yide hono mudun newakite usu
e honno ina dam
be koliti wiide dub mako dub no gay didi jimol fungol onani on wayi yimde don festama on nanta hala kanum koliti
hay donc hanu mako na tidi
ya fa fide ba keben famtar ke sita city be
what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb
jesse min jeka yaraba jeka jesse min brikiti brikiti jeka
mona lead etazini won don wala europe won don ga lead mali won don o soga jogal ana entre dowda ciiro yeho e dub no gay didi on wayi jimde ledde heewde le leedi meden wonko fancinta endo mudun
nimoro
yoga ko heewi ana yewa ka hande du bem ande ko nutre TikTok en nelle kan jime yogaaji mi adan tan min mudina mi yotina jamaare mari hono di kulleji tati do weli jamaa ko heewi mebe torra fu le di golleji hono fu ko wada min bem ande ne mi jaati wadde tan hoore nan fe goto faabatan kan hono fu le aduna wawa hebere tagan tidalla ga kango dawda o holliti tagana fu di kulleji bem ande naati hono ko nafimo sanne
asinfeni
mo sabe jaati andu yimbe heewbe jommirabe huune yoga hanne jaati ana joodire faabaade kan watti fu yoga ana nelda kan kalsi mi wona telephone no aran jagan fuddimi di kulledi beme ande mi heebi telephone fees o mawna sanne ona hunta haaji tan ti Allah wala hen fa handen kanko suka jogol ona joodire naata da rapper jo inde nyalada waranda dowda fa handen ana heddi ana yootina aduna do beme ande de
dunna batay yootere meede minimaga yotre mede minimagne ngadan halde kabaru fiobe ballon leedi malindi holli tan wer colonel asimi goita hokkibe desewal malingal furusu
e non jati bor dum wadi alkamisare sapo go o lewru janvier ndu to kuli bato kambe andibe kabaru ji haro jalde be koltiwide wattugul deswangal e juude jaga bulle malide nangugul mun kanko amari tarware dun an holla wide golle mawdo fa wadu hore mabbe fa bedure den fam kedden sita sidibe
hayebe ko heewi holliti wi e kan e weltige sanne ciagane deswal leedi malli hetna fiobe bolome to horejo leedni lewi mabbe du ana hollitita bi bibbe leedi malfu ana jingina fiobe bolon leedi menni yalla be heba yarda yeso
c'est une manière
yoni hune ko hollitita bi fiobe bolon leedi malbe bibbe leedi malfu be firta inde mu en nga hune wotra ko wonton ko hawini kan sanne du yu hajileji di ekitno ngal gubal kan horejo fiobe bolome no dirta amarik traweri hajileji lobbe di holliti fiobe medem be do ke wel kan sanne
à l'endroit de ces jeunes joueurs
ngal gollal wadanga to horjo leednin yudum huuna mawnano sabi wongul faccintinta dum ko holliti kango sira gattu sisi gote andru kabaruji pire ballon
la remise du drapeau
hokude fiobe ballon medembe ngal desobe naba du ana hollitita wi horjo leedni jaati ana jingina fiobe ballon leydi Mali. Capitaine Amadi Traoré an han antude handen wi ben han tinnade be wada kulle fu yalla mal an heba o coupe hikka golan halfinanga yi hunne mawnano les napire ballon
4e édition de la coupe d'Afrique des nations
asmi goita joni chebe ballon leydi Mali ben hollitibe hakileji lobbi ko hokkata be berne les napire ballon tiagal mudum no hokkibe desol leydi Mali o holliti wi kam habtobe inde leydi Mali hannen ko nari bangal haro chaldi bibbe leydi Mali fu ana jinginibe dum won ko yottini chebe ballon me
coup d'envoi dum woni kawtal chapantato e nayo al coupe d'Afrique des nations dum fuddi kenyan le ngalure monde Côte d'Ivoire de nokku ko noddirte Abidjan
bidde de pottiri hakkune leydi Côte d'Ivoire bisminde o coupe kanyen e Guinée Bissau
e mbien tariki meden o do waran yo waddo coupe d'Afrique kan Ousmane Ali Bouli
e non jati dum ko fuddi hitande 1957 le leydi Éthiopie leydi tati puɗɗirinno fa ɓeydoreɗen faam hono ɗum waɗiri caggal majjum keɗɗen Souleymane Bobo Tunkara e ko kalduɗa e makko do faccitango sita sidiɓe
tarki muɗum ana yaha fa hitande noddirte 1958 lew batu goto walle FIFA ko noddire fédération international de football caggal naɓe holliti David an han fiyede yalla pire ballon an heɓa waɗe e inde leede ɓaleɓe caggal muɗum hitande wotere caggal muɗum wonko nde pire ballon ko noddirte kan fuɗɗi galle ne hitande leede ɓaleɓe tati tan wonko fotti e muɗum nataki pire sattina sanne leɗe tatɗen kañ en wongu fi yeyfa final leydi Éthiopie Soudan kañ Égypte leydi Éthiopie wongu heɓi waɗi qualifié leydi Égypte fiya Soudan heɓi yeehi fa final le nayyi hitande 1957 wonko Égypte pami coupo duɓɗi tagam muɗum ɗe leɗe tati kasin heɓi waɗde pire ballon yeey fa final
ɗum naɓata hen e birki sembe calɗi kan Côte d'Ivoire 2023 en bien ko fuddi kenyen ko Ousmane Ali Bouli suka ɗan gonde ƴewtade no golle o wordi
suka jokkolɓe ana kippi kay Mali e fiyay kañ kanɗo fiide e sappo e jeegon lewru janvier ndu fiidude e Afrique du Sud
kanko ɗon journaliste meɗen Sali Sissoko wonto o yetti e gerengaji ɗi keɗɗen ɓeɗo yimɓele ko tifi do hen wattu jonoɓe furdu anniya goto o Mali ɓama kuppo o
meɗe fawi jikke amen e meɓɓe sanne min ke miɗe do o yalla ɓe heɓi wettade fa demi final ɗo hunde lobbere jaati so Mali kan e leydi Afrique du Sud kawri mi tijji e heɓan hunde miɗe do o yalla Mali heɓa wadda o coupe leydi meɗen min so wala ni fiire ballon leydi Mali mi narta fiire ballon fou saaɓe ɓiɗɗo leydi hakko lobbu miɗe do o yalla heɓi wettade fa wiccemde final min ke miɗe jaɓini sanne fiyoɓe ballon meɗen ɓe fey so Mali kan e leydi koɗa ɗan hani pirede so en wawiɓe tan ɗo holliti e heɓi coupe on timmi
ay Ousmane Ali Bouli min miila ɗo kadi ten kiikiɗe hannde dow kabaruji ɗi
eyyi boru a jarama ɗo kaddude e kabaruji ɗi sakiraɓe eɗo gonɗon le Mali fou e manggal muɗumen jowtu en heɗade kabaruji kettanaɗe sukaɓe jokkolɓe ɗi wassalamu